Manila. This is DJ Manila.
In the mix. In the mix.
Na wewe kiganjani umenichora kila siku mimi ni baki na wewe sikumbuki ya zamani meifanya historia machozi yangu lifuta zile enzi nilipolia yule yule alefuliwa mavazi akatemewa na mate yule yule alepigwa mijereji ndo Yesu wangu yule yule alefuliwa mavazi akatemewa na mate yule yule alipigwa mijereki ndio Yesu wangu basi shukurani zangu
sikurudie
ulikonitoa ni mbali sana
shukurani zangu sikurudie
amengine siwezi sema
shukurani zangu sikurudie
acha ninyamaze maana upendo wako umenisii
shukurani zangu sikurudie
This is DJ Manila.
In the mix. In the mix. In the mix.
On the wheels of steel is the Speed Mediator.
Hakuna wakufananishwa na wewe. Jehova wanipa nguvu wakati mie ni mnyonge. Usiaibisha na kutazamia Jehova. Macho yangu yako kwako katu sitaogopa kamwe.
Yule yule alivuliwa mavazi.
Yule.
Akatemewa na
This is DJ Manila.
Uwe ni matunda ya kazi ya kongumu. Kila siku magoti kwa madhabahu. Ila jibu no, mbingu imenyamaza kimya. Karo ya shule na kodi, washindwa utaita nani? Tena maswali ni mengi, mijibu umekosa tu. Unanaye Yesu anabisha, anasema shida zimekwisha.
Saidie
This is DJ Manila This is DJ Manila
Tena Kilio Dunia kanisani Badala kanisa duniani Hey baba tusaidie Dunia kanisani Badala kanisa duniani Hey baba tusamehe Finje mistati ya likata Na bado tunangangana Maisha finje heri tungekata Sio bure tunangangana Let's stand away from industry Turudi kwa ministry Let's stand away from industry Turudi kwa ministry Tunapenda sifa Tunajenga jina Wey Meika Tenga njia tukuone Wey Meika Tenga njia tukuone Maisha finje mistati ya ika
nanga nani. Walopenda Yesu, everybody sama yeah. From the front to the back, everybody yeah. Hapa tunasifu Yesu, sama sama yeah. Sama yeah, sama yeah, sama yeah. Walopenda Yesu, everybody sama yeah. From the front to the back, everybody yeah. Hapa tunasifu Yesu, sama sama yeah. Sama yeah, sama yeah.
This is DJ Manila. In the mix. In the mix. In the mix.
No to go for work. Hey, 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 atawakati unatania, maisha yako nipandia, shida za kufamia, amini zaidi maramia, atawakati unatania, maisha yako nipandia, shida za kufamia, amini zaidi maramia, amini, amini.
Of steel is the Speed Mediator. This is DJ Manila. This is DJ Manila.
Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe na stima ama mshuma. Maisha ya soro mini likata. Biga teke kama Chucky John. Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe kuwa, niwe juu. Sina worry me, sina worry me. Imagine if you do.
sina wari mi
This is DJ Manila.
Since day one, yeah, and he's
ulize 1 2 3 usiniulize ukitaka enda soma John 1 na mka asubuhi na jitenga na what double edged sword cut into the lies of man wanasema mimi ni slave unasema niko free ndo maana ndani yako nina feel niko feel
they don't know what they're even looking for ask them they don't know what they're even looking for and I'm not ashamed no I'm not ashamed no oh, 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 oh. I'm not ashamed
DJ Maniula.
Na penya.
This is DJ Maniula.
Mungu ananipeleka narada. Na msifu wazisi kwa faraga. Mungu ananipeleka narada. Na msifu wazisi kwa faraga. Unanijali. Sa kwa nini nisideke. Chali chali. Sina wasiweni. Nasema woi. Mapepo yanakimbia kimbia. Yakimona Yesu yanakimbia woi. Mapepo yanakimbia kimbia. Yakimona Yesu yanakimbia. Mapepo yanakimbia kimbia. Yakimona Yesu yanakimbia woi. Mapepo yanakimbia kimbia. Yakimona Yesu yanakimbia. Huduma kalongo longo. Na wasani wote kuiga bongo. Hizo story za uongo. Nia yao ni kutoka na uhondo. Huduma kalongo longo. Na wasani wote kuiga bongo. Hizo story za uongo. Nia yao ni kutoka na uhondo. Maisha yangu na garora. Mashida kwangu swala mboga. Na bado tunazidi songa. Kimoja kama sai na njora. Mlale yo. Mlale yo. Jali, sa kwa nini nisideke, chali chali, sina wasiwe nasema woi, mapepo yanakimbia kimbia, yakimona Yesu yanakimbia woi, mapepo yanakimbia kimbia, yakimona Yesu yanakimbia, mapepo yanakimbia kimbia, yakimona Yesu yanakimbia woi, mapepo yanakimbia kimbia, yakimona Yesu yanakimbia. Huduma kalongo longo, na wasani wote kuiga bongo. Hizo story za uongo, nia yao ni kutoka na uhondo. Huduma kalongo longo, na wasani wote kuiga bongo. Hizo story za uongo, nia yao ni kutoka na uhondo.
Get in touch with the mediator on 0708-472-267. This is DJ Maniula.
Huduma kalongo longo, na wasani wote kuiga bongo. Hizo story za uongo, nia yao ni kutoka na uhondo. Kuiga bongo. Hizo story za uongo. Nia yao ni kutoka na uhondo.
On the wheels of steel is the speed mediator.